Zombie again.
It's the kids, baby.
Kino playing stand up. Skip. Six life atu boy na ndo maa tukikutana nao mabisho mademzao chomoi na tukikujua ni fake mikausho mikari katoi rest in peace loy bukuku watoto wameacha rap sikizwa na cheza viduku labels mekua chipo na sainua na chips kuku before vikubwa wanaenda gym kumbe mambo ipo huku life imekuwa doja paka wanaume sikizwa mejiunga vikoba round hii ningeambiwa nchague kazi ningekuwa soldier like blah blah na uwa mmoja mmoja squeeze ya tunyi tunyi bartender cause home kuna counter guess who is bartender mwanangu gigi mpe hene vitu vimkolea tuonyeshe master bene watoto wazuri squeeze ya wataki talk talk wataka mapene they call me tozi seller flow zangu hella 26 new bendera na nkifa na umanzi kwa kino no kumbwera
hey ili gome kipigwa wana mumi kono juu hey wana mikono juu wambi wao cheketia sisi no choki bu hasa sisi no choki na itangaza namba
2060
wauni namba
2060
ama jasikia namba
2060
wea wambie namba
2060
kuna siri ya tuwezi share na dunia kipotea ukaonekana kuikosea ele njia kugelei na mana ule motea shaumia kisichuelea uzama south fair tumia wakiukatiri kisiri umapia umengia kwao siri ya wawili mojafi ndio hubakia kujachia naposikamatia wapo nyomi unawasaidia kishua vya kwa wuni wala kwa sikia chachapa ilale kwa mchawi chata ni chale chachafi ya wala jesafu tapatapa hapa na pale papata maukari kabla ya utata pata chamale na kabla ujamkata paka papasa papaka mkwari marapa wakalale chacho kipaka mtapata bari kinfata fasta mtadata kwa sasa mkaka ni atari machacha chachari pacha waikachi washashanari kwa chapa sijari chapa tulapa chachapa ilale stacking bail singata skill me so holy field na kemea masnema kwa mea Hollywood weka weka baria mori uzidi so mtu wakucheka ukulialia sorry speed ni wazi mwenye njaa hana miko hakuna msafi ata mnafike na faa wito ikija punguza chakata maandiko ukiona haki na kiko jendo sama badiliko
hey, ili gome kipigwa wanangu mikono juu hey, wanangu mikono juu wambia wao chekechea sisi ndo chuo kiku hasa sisi ndo chuo kiku na itangaza namba
2060
wauni namba
2060
ama kasikia namba